waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Kadib laba sano oo olola ah, austreeliya ayay u badan tahay inay qaadato mid ka mid a laba kursi oo ka bannaan golaha xuquul bini'aadanka ee qaramada midoobay. S b s world news ayaa fahansan in boos la huba hadda uu uga furmay austreeliya kadib markii diblomaasiyiinta faransiisku ay ka baxeen tartanka kursigaas, iyadoo faransiisku ay isu diyaarin doonto inay tartankaas dib uga qayb gasho 2021. Austreeliya, sbain iyo faransiiska ayaa u tartamaya laba kursi oo ka bannaan golaha xuquul bini'aadanka, iyadoo dalka ku guuleysta lagu dhawaaqi doono marka xubnaha dalalka qaramada midoobay ay u codeeyaan bisha Oktoobar. Professor Donald Rothwell oo shuruucda caalamiga ka dhiga jaamacadda Australia National University ayaa sheegay in dariiqa keliya hadda u bannaan qaramada midoobay ay tahay inay Australia iyo Spain ay labadaas boos kala siiyaan.
There are 7 seats set aside on the council for Western European and other members. Australia falls into that category.
Todoba kuraas ayuu golaha u qoondeeyay dalalka Yurubta galbeed iyo xubno kale oo Australia ay ku jirto. Laba kursi ayaana banaana sanadkan 2017ka, waxaana u sharaxan laba musharax oo kaliya hadda. Marka hadii uusan musharax kale gadaal ka imanin, Australia booskeeda way helaysaa dhamaadka sanadkan. Dawladda Tambal ayaa dadaal adag ugu jirtay inay kursi ka hesho golaha xuquul bini'aadanka ee qaramada midoobay. Wasiirkii hore ee ka tirsanaa xisbiga Liberaalka Philip Ruddock ayaa wadamo badan oo adduunka booqday isagoo erga gaar u ahaa dadaalka Australia ay ku doonaysay inay kursi ka hesho. Bishii May ayay ABC-du soo wareysay in ololaha Philip Ruddock uu ku maray 23 dal ee canshuur bixiyayaasha ugu kacday $200,000. Xafiiska wasiiradda arrimaha dibadda Julia Bishop ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo warka ah in Faransiisku ay isaga baxday tartanka. Laakiin waxay s b s u sheegeen in Australia ay weli sii wado ololaha ay ugu jirto helidda kursigan. Madaxaadda xuquul bini'aadanka ee Human Rights Watch garabkeeda Australia, Eileen Pearson, ayaa sheegtay inay ceeb tahay in nidaamkan laga qaaday inuu noqdo mid tartan loo galo.
Australia, France and Spain all signed up to a joint statement reiterating the importance of the competitive nature of these elections, and that's why
Australia, Faransiiska iyo Spain dhamaantood waxay saxeen qoraal wadajir ah oo ay ku qeexayaan muhiimadda in kursigan doorasho loo galo oo loo tartamo. Waana taas tan gaar ahaan ula yaabnay ugana xunnahay in Faransiisku hadda ay isaga baxday tartanka. Kooxaha u dooda xuquul bini'aadanka ayaa muddo badan ku eedeynayay Australia inay ku guuldareysatay inay wax ka qabato walaacyo xuquul bini'aadanka ee gudaha dalka ka jira, gaar ahaan kuwa la xiriira arrimaha dadka dalka loogu yimid iyo sida loola dhaqmo dadka magangelya doonka ah. Michael Hayward oo ka tirsan Amnesty International Australia ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in Australia ay ka soo baxdo waajibaadkeeda saaran.
This makes it even more critical that Australia demonstrate leadership on human rights. We need a national plan of action to address the incredibly high rates of indigenous.
Tani waxay muhiim ka sii dhigaysaa in Australia hoggaamiyannimo ay ka muujiso xuquuqul bini'aadanka. Waxaana u baahanahay tallaabo qorshe qaran oo wax looga qabto tirada aadka u badan ee dhalinyarada dadka dalkan loogu yimid ee xabsiyada ku jira. Waa inaannu joojino in dalka dibaddiisa lagu hayo qaxootina weydiistay amni inaan siino. Waa inaan tallaabo degdega qaadno oo aynaan u qaadin oo keliya inaan kursigan ku doonayno, ee waa inaan u qaadno maadaama tacadiyada xuquul bini'aadanka ay sababayaan dhaawac aan la daaweyn karin oo ay u geystaan qoysaska iyo bulshooyinka oo dhan. Miss Pearson ayaa sheegtay in golaha hore loogu dhaliilay inay xubno ka dhigeen dalal sumcad fiican aan ku lahayn dhanka xuquul bini'aadanka.
I think the Human Rights Council does play a valuable role, but I think it's been undermined particularly in recent years by countries like Cuba, Egypt, Saudi Arabia.
Waxay ila tahay in golaha xuquul bini'aadanka door qiimo leh uu cayaaro, laakiin waxay sidoo kale ila tahay in la wiiqay arrintaasi, gaar ahaan sannadihii u dambeeyey oo ay wiiqeen dalalka ay ka mid yihiin Cuba, Masar, Sacuudi Carabiya oo ah dalal si xun ugu xadgudba xuquul bini'aadanka, kursina laga siiyey golaha.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.